kweli hunimiswe, mazima mi umenidilite. Maswali mengi na jili quest, wapi mefeli nisahishe. Tell me how, tell me now, sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now, mweza kona pagawa. File mapenzi ya nakabako, tozi jikaza kikomando. Wante moja na nyumaro, I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie, nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie, nitumie, nijisikie. Tukate akaka distance, tufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa fresh, so God aka bless you. Tukaonana,
umeniacha na flesha kutwa na mok. Usiku silali usingizi wangu si umeondoka. Ivofanya sijapenta toka umeondoka. Nashangaa kanimeona bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba, ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi, siungesema ngemchinja. Nilikuwa natembea na wewe, umenikimbia paka mkono wako shata. Umeanza kulia baby, ataki powerful, anaweza akaona kinya. Asa why mina we tusije
tukaonana.
Thank you.